Piga ganzi dushelele
Gani changanya na poda
Nyusi mikope lipsi kunogewa
Nika zidi kudoda
Nika afungwa na kengele Kani bazambia kusini kajaza debe Yapwa niso mwambao Kafili simabao Kani chaka chaka za Watu jini saladini mwendo matege Yapwa niso mwambao Kafili simabao Kani chaka chaka za
Mama iwe, usitoe.